Icon Classic Music.
Vidlouder.com.
Woof. Young Lab, aka Dona Don 201.
It's me, J-Dub Boys.
Yeah, mana MOK Smooth.
Your boys in the building. Don Black, legend over swag music.
Woof.
Different. Obama Twari Bako Different.
I shine.
Different. Wakai Twari Bako Different. Wadi baba for yakana watu kana Foba metwari wako differenti. Ya wa Wadi baba for the masuji. Kwa wana watemu wa maswati.
Differenti.
Foba metwari wako differenti. Again, let's go.
Differenti.
Kana ya kutuka kwa wana type for futi ya kufisa inoni type for shakura kufisa kara kutemwa ponza kunze na public atoti yufobo metwari wako different inoni type temwa forever mi and you ni atamu na eva ndefoza repwe chirangolo wetini niti shivo lepisa mumu twa imagine ula mwana kwa tini type kere nkande kula ya mame ati u forever
different
metwari wako different. Different, wakai twari wako different. Washtate mayo twari pusana, wadi baba for yakana watu kana. Foba metwari wako different. Ya wa, wadi baba for the masuji. Kwa wana watemu wa maswati. Foba metwari wako different. Again, let's go.
Different.
Yeah, mwana MOK Smooth. Efyo naba tefyo baba fida baba tefyo naba kwa diba reason. Apande pela lese, mami umfu wako lise. Inoni type no chikuno ya kubyuta pamo. Mati ya kuyumfota pali baku tuwala pamo. Kwa diba baba majakete, kayanga bali bachete. Kwa diba na baba pew, nula bana baba roll. Ineni o in o, wambika pen ende pa pen no lempa pen. Nalipusa na konebo, umuombe pano ninebo. Intambulu hapa shafuda wakapita mopafu. Ya umo nefo njambu loku loku wanako kumfuda. Kulogo paka ba change, iruba umbe bashira change.
Foba metwari wako different.
Action.
Different. Wakai twari wako different. Washtate mayo twari pusana. Kwa di baba for yakana watu kana. Foba metwari wako different. Ya wa. Kwa di baba for the masuji. Kwa wana watemu wa maswati.
Different.
Foba metwari wako different. Again, let's go.
Kweba umetwali pusana pusana kwa di baba tuntulu kwa bako naba luvana aba fisungu naba bemba bapa kama aba landana aba pina makana mona. Kweba umetwali vela kwa baba lolela malana badila livela baka manomo kwa bako naba bela baka peka pe kwa bako naba shipela. Okay, the main point is itatua bachimo. It's up to you when we know mutimo wakupela. Wila kunke fye wapita modimo. Fyale kuchusha kumutima fulu chikwela.
Differenti.
Alola tumone. Foba metwari wako differenti.
Action.
Differenti. Wakai twari wako differenti. Washtate mayo twari pusana. Kwa di baba for yakana watu kana. Foba metwari wako differenti. Ya wa. Kwa di baba for the masuji. Kwa wana watemu wa maswati.
Differenti.
Foba metwari wako differenti. Again, let's go.
Differenti.
Mukushu in the building, let's get on it. 201. It's me, J-Dub Boys.
Yeah.
Alinjebati.
Hava umaba fwale FJ Tabo pamayo Menza not the same way Beka kube pamayo Tilabu de tulabe kufeno kulaba story inga niyo Koma nina labu fulu fulu mami kwa yunga niyo Wali kutomelo mtu mevema labu kuri wata fipanga sensi Bano veno wali pusa nako kuri fidia fipanga sensi Tula pusa nako kula kwa jini fame See the difference Believe me it's true men are not the same Get feel angalensi Chama umewa nomba maita ndrani Owa kwa vede ni nani Ninebo kempa ampliaz Nine marona do mess na nani Yes yo kutu pike ya fukwali baba ume babu fipa chiyo Ine shuka fusa chef azakuza nina duwani
Different, different,
strong rappers.
Wash that amount to a pusana, what if I were for Yakana? What different, for moment, what if I were different? Yawa, what if I were for them, Masuti? What when I were Tim Wamas, what for moment, what if I were different? Again. Let's go! Yeah, mob!